Blog Talk Radio.
I'm
kiganza urunana nyarwanda urunana ruharanira impinduka ni samoya ni minota 5 i Paris mu Faransa ni sambiri ni minota 5 i Kigali mu Rwanda banyarwanda banyarwanda kazi abadukurikiye akakanya aho muherereye hose ku isi turabashuhuje ni ikiganiro mutegurirwa nanjye umuhoza Benoit fatanyije na mugenzi wanjye Anicete Karege ikiganiro urwatubyaye ikiganiro tubagezaho uri wa gatatu ariko uyu munsi tukibagejejeho kwa kane kubera ko ejo ntago byadukundiye kubera umwanya watubanye muke yabitewe n'impamvu zitandukanye twari turimo twizeye yuko mutubabariye kandi ko uko byagenda uko ariko kose niyo habaho impamvu idashobora kuboneka kudushobora kuboneka kwa kabiri ariko ikiganiro cyanyu rwatubyaye gishobora kurenza icyumweru niko tubyifuza mbere rero yuko nkomeza kubagezaho cyangwa se kubagezaho ikiganiro cy'uyu munsi reka mbanze numve mugenzi wanjye dufatanye mu kiganiro urwatubyaye Anicete Karege ko turi kumwe 5 kuri 5 mbonereho n'umwanya wo kumuhakanya kugira ngo asuhuze abadukurikiye Anicete uraho neza
muvandimwe Benoit
yego turashima gitare nakabeho kari hanze ariko mu nzu harashyushya ameze neza mwebwe umeze mute
kabeho naka twese katumereye nabi karagera ku musokoro ariko wa mugani wawe mu nzu umuntu abameze neza nta kibazo rero wa mugani reka nawe ngo usuhuze Benoit zere kumeze neza usibye iyo mbeho uvuze kandi ngushimira yuko mungiye kwigomba umwanya wawe ukaboneka mu kiganiro rwatubyaye uyobora neza cyane reka nongere mfata akanya ko gusuhuza abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma ntashye cyane abayoboke abakunzi n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruranira impinduka nongere nshimire kandi nsuhuze abadufasha ku buhanga bw'ibyuma hanyuma ubwo ndizera yuko ikiganiro kiri bugende neza kandi ko abagikurikira bari bugira icyo bavanamo kuko icyo tuba twifuza ni ukugira ngo ibyo tuvuga ibyo tuganira bigirire akamaro abanyarwanda biganisha kandi mu nzira yo kwibohoza no kugana ku mpinduka twese twifuza mu gihugu cyacu urakoze cyane muvandimwe Benoit
wakoze muvandimwe Anicete Karege nawe kwigoma umwanya nk'uyu nguyu ufatanya n'ibikorwa bya buri munsi ubuzima busanzwe n'umuryango wawe ariko ukagenera igihe nk'iki ngiki abadukurikiye kugira ngo babashe kutwumva ndetse inkuru za yawe ibashe kugera aho ikwiye kugera kugira ngo yampinduka twifuza tubashe kuyigeraho ndagushimiye nanjye ubwo rero abanyarwanda abanyarwandakazi nanjye nk'uko bisanzwe nabibwiye nitwa Umuhoza Beno nk'uko nabibabwiye nkaba mboneho akanya ko kubasuhuza cyane aho muherereye hose no kuvuga ngo waba uri umunyarwanda abaturanyi bacu b'i Bugande i Burundi Congo Tanzania n'ahandi hirya no hino ku isi bashobora kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda turabatashya kandi tushimira umusanzu wanyu ibitekerezo mutugezaho igihe cyose bidufasha gutegura bino biganiro kandi tukabasha kugendana nk'uko mubyifuza ndasuze rero n'abanyamuryango cyangwa se abayoboke b'urunana nyarwanda by'umwihariko bagenzi bacu badufasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi yacu abashe kugera hirya no hino hashoboka kubera ko ibiganiro nk'ibi nubwo tuba tubikora ndagira ngo mbwire abatwumva yuko tuba tutari muri studio imwe kubera nyine ubwo buhanga bw'ibyuma bagenzi bacu bidufashamo tukabasha guhuza amajwi kandi ikiganiro cyacu kikagenda neza uyu munsi rero tubafitiye ayahe makuru amakuru tubagezaho n'amakuru mu by'ukuri arebana n'ubundi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda Radio Iteme igira ibiganiro bitandukanye by'umwihariko buri kiganiro kiba gifite insanganyamatsiko yacyo twebwe rero ikiganiro cyacu urwatubyaye kigira umwihariko wacyo uyu munsi twabagezaho amakuru ariko tunasesengura ibibazo igihugu cyacu kirimo mu by'ukuri insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu iravuga iti ni iki cyakorwa kugira ngo igihugu cyacu ntikizongere kwisanga mu bibazo bikomeye ku buryo cyasenyuka. Banyarwanda, Banyarwandakazi, iyi ngingo turayigarukaho, tuyitindeho, twibaza uburyo twakora kuko igihugu cyacu iyo witegereje ibikomere biri mu Banyarwanda usanga mu by'ukuri ibyubatswe ibyagezweho ntacyo bibabwiye, ahubwo ikiri imbere ni ugushaka kububakira, ariko gukira kwabo kurava hehe? Turaje tubiganireho gatoya. Turagaruka na none ku bibazo biri mu magereza y'u Rwanda, turabitindaho cyane n'akarengane n'icarozo, ibintu biteye impungenge, kandi nibaza ko icyo ari cyo gihe kugira ngo amahanga atangire bihagurukire, natwe ubwacu abanyarwanda tubihagurukire, kuko nitutabihagurukira ubwacu ndababwiza ukuri abanyarwanda barashira. Turiyambaza ibitekerezo biva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko harimo n'iki
nagomba kuba buri gihe nshagitare, ariko nibura hari icyumba cyari imbere bari barashyizeho akantu gato hejuru ku buryo hari urumuri rwinjiragamo, amadirishya yose yabaga afunze usibye iryo ako kumba bize kari imbere, hari idirishya ryagenaga ku rundi rukuta, ku n'ubundi ukeneye umwuka ntabwo umwuka wari ukora ku rukuta, ahantu hari umwuka hari muri dushe kuko nasi na dushe na toilet.
Murabyumva rero ibyo nubwo amajwi mutayumva neza, ariko turaza gukora ubushoboka byose kugira ngo amajwi muyumve neza mu buryo busobanutse. Aniseti Karenge, uri umwe mu bantu bamfasha cyane kandi bafasha n'abanyarwanda mu biganiro nk'ibi ngibi tuba twateguye urwa tubyaye. Uyu munsi abanyarwanda bari mu kaga, bari mu bibazo bitandukanye, ndetse ahanini umuntu yavuga ko mu kuri leta irimo inanirwa gukemura ibibazo by'abanyarwanda, irimo igerageza gushakisha aho gutuma abanyarwanda bashobora kwisanga mu kaga gakomeye, hatabaye igikozwe abanyarwanda bashobora kwisanga turi mu ntambara zindi ariko zifite indi sura idasanzwe. Ikintu gihangayikishije gikomeye cyane ni imiryango minini y'abanyarwanda bari muri gereza. Ariko iyo tuvuga imiryango minini y'abanyarwanda bari muri gereza, abantu bashobora kwibaza bati gereza z'u Rwanda abacumbitsemo bose ni gute bashobora kwitwa yuko ari umuryango munini w'abanyarwanda? Iyo mvuze ibi ngibi ndagira ngo mvuge ko nanjye ubwanjye nubwo utuvindi imwe cyangwa se mwene wacu runaka dufitanye isano ya hafi adafunze, ariko umwe mu bantu bagerageza kuvuganira abanyarwanda bagenzi banjye mufata nk'umuvandimwe, niyo mpamvu uvuga ngo abo bantu bitwa yuko ari umuryango wanjye bari muri gereza barampangayikishije, kandi sije genyine bahangayikishije n'abantu hirya no hino. Niyo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu takamba isakuza ivuga iti ibi bintu hakwiye kugira igikorwa. Niri kuri ibi ngibi ndagira ngo ngaruke ku kibazo kimwe cy'urubanza rw'umugabo bita Rusesabagina Paul. Uru ni urubanza mu by'ukuri rumaze iminsi rwongeye gusubira mu rukiko rw'ubujurire mu Rwanda, aho hamaze iminsi haburanishwa uru rubanza. Urubanza rwatangiye ku itariki 18 ariko biza kugaragara ko nanone nk'uko Rusesabagina yabivuze, yavuze yuko atazitabira uru rubanza kuko n'ubundi ubwo yarwinjiragamo yifuzaga ubutabera, ariko aza kubona ko ubwo butabera kene atashobora kuzabubona. Niyo mpamvu no mu bujurire bwakozwe, ndavuga ubujurire bwakozwe n'ubushinjacyaha, aho butanyuzwe n'ibihano byahawe abaregwa, bajuririye nanone ibyo byifuzo cyangwa se ibyo byemezo byafashwe n'urukiko rwa mbere kugira ngo Rusesabagina yongere aharegwe cyangwa se akatirwe igihano kirenze icyatazwe n'ubutabera bwa mbere. Aha rero nagira ngo abadukurikira mwese, nta utazi ibi bintu, iyo winjiye muri iki kintu ukareba ukuntu giteye n'ukuntu kimeze, Aniseti kuba Rusesabagina atongeye kwitabira urukiko cyangwa se buno butabera, reka tubyite gutyo, abantu barimo barabyibazaho byinshi, abantu barimo barabitekerezaho byinshi. Iki ni kimwe mu bintu byatumye habaho abantu batandukanye harimo n'umuryango witwa Fondation Lantos yo muri Amerika wandikiye Amerika wandikiye Ubwongereza usaba ko mbyukuri wahoze ari ministri w'ubutabera ariwe Johnson Businge atagomba kujya muri kirya gihugu kukihagarara nka ambasaderi. Uyu munsi hakaba hashize amezi menshi na kwibutsa badukurikiye yuko mu kwezi kwa cyenda aribwo Johnson Businge yashyizweho nka ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza na n'uyu munsi akaba ataremerwa, bivuge yuko mu by'ukuri hari ababihuza n'iri ya miryango n'abandi batandukanye n'imiryango ya politiki itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda iri hirya no hino ku isi yandikiye kino gihugu cy'Ubwongereza. Ariko uru rukiko ruracyakomeje kwisiringa imbere y'itangazamakuru, kwisihinga imbere y'abanyarwanda, ariko nubwo bimeze gutyo kibazo cy'uko Rusesabagina atitabira urukiko, atitabira urubanza, nako ibintu bishobora kuba bivugwaho ko wenda hari gutekinika kugira ngo wenda Leta y'u Rwanda irebe ukuntu yakemura iki kibazo, wenda diplomasi iri hagati y'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye harebe icyakorwa. Ariko se bakanibaza bati se niba harimo gutekinika byashoboka gute ko Rusesabagina utashoboye kwitabira runo rukiko, urukiko rwubujije rwamugira umwere cyangwa se rwamuhanaguraho ibyaha cyangwa se rwamukakira amezi atatu yuko wenda yinjiye mu butaka bw'u Rwanda, urugero w'ubutaka bw'u Rwanda atabyemereye ibintu nk'ibyo. Anise cyari ubusesenguzi ku byerekeye ubuno bujurire bw'ubushinjacyaha, ntekereza yuko mbyukuri hari ikintu ushobora kubivuga nubwo bagenzi bacu bagiye babigarukaho. Anicet,
urakoze Benoit. Reka wenda ubwo umpaye akanya ko kugaruka kuri iki kibazo cya Paul Rusesabagina na Leta y'u Rwanda, nge nta nubwo mbyita urubanza, mfata akanya ko gushimira ubutwari bw'umuryango w'uriya mugabo. Umuryango we wakomeje guhagarara usaba ko mubyeyi kwa kenshi n'abana be bagirangira ngo ari umukobwa witwa Karine Kanimbahari ni wo bigiramo uruhare cyane, ariko n'abandi bashimira ubutwari bwabo kuko baravuze bati nubwo akatiwe nubwo bamucira urubanza ariko twebwe tuzakomeza kumuvuganira kugeza igihe ubutabera buzabonekera. Hanyuma rero kuba harabaye ubujurire byo ni ibisanzwe, nta gitangazo kirimo, ni ibintu bisanzwe mu migendekere y'imanza. Ubushinjacyaha bwarajuriye, ubundi ni Rusesabagina wakagombye kuba arajuriye mbere kuko niwe warenganye muri kiriya kibazo. Hanyuma rero Rusesabagina nawe yanze kuva ku izima uko kutitabira ubujurire bikurikira n'ubundi kuba yari yarivanye mu rubanza mu gihe rwari rukiri mu cyiciro kibanza. Rero ikintu abantu bibaza akenshi baravuga bati se iyi ntiyaba opportunite Leta y'u Rwanda yafata kugira ngo yisubireho igaruke ivuga iti uyu muntu twaramuhohoteye reka tumurekure yisubirire mu muryango we. Icyo ni cyo abantu benshi biteze kubera ko n'ubundi ubutabera bwo mu Rwanda nk'uko tubizi ukoreshwa n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, ibyemezo biva ahandi hantu hatari mu mwiherero w'abacamanza. Ubwo rero Leta y'u Rwanda niba igishyira agatima impembero, ndavuga bariya bayifatira ibyemezo akenshi baba batanazwi uretse wenda bari ku isonga hejuru, bagombye gutekereza kabiri bakavuga baturiya mugabo twaramurenganyije reka tumurekure. Ubujurire rero ntabwo tuzi ikizavamo, ariko reka nibutse ibyo twavuze na mbere nuko Rusesabagina yarashimuswe hanyuma mu rubanza vanga kubiha agaciro. Kandi ubundi mu mategeko iyo ufashwe ku buryo budakurikije amategeko ugomba kurekurwa byanga bikunda n'urubanza rukazaba bongeye kugufata muri yombi mu buryo bukurikijwe nyine uko amategeko yabiteganyije. Hariya rero ntabwo byakurikijwe, ni ukuvuga ko Rusesabagina yagombye kurekurwa aka kanya, kandi n'ababishidikanyagaho warimo kuvuga uyu mwanya warimo kuvuga Johnson Businge na ubwe agomba kuba byaramugizeho n'ingaruka yivugiye neza muri cya kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cyitwa Al Jazeera. Yivugiye ko Leta y'u Rwanda ariyo yishyuye indege yavanye rusesabagina i Dubai atabizi ku buryo bw'amayeri ibyo rero byita gushimuta uburyo bw'amategeko undi rusesabagina bagombye mu bujurire bagombye guhera kuri icyo kintu bakavuga bati hari ikingo mwirengagize ikomeye cyane rusesabagina tugiye kumurekura ariko kuko abacamanza atari bo bafata ibyemezo byitirirwa ubutabera ubwo nyine ni ukubitega amaso ibyo twagiye tubigarukaho cyane benwa niyo mpamvu ntashaka kubitindaho ariko nagira ngo wenda urwo rubanza rwagarutse twongere twizere yuko leta y'u Rwanda ndavugana none bariya abantu bafata ibyemezo ngo izina rya leta y'u Rwanda yose bazatekereza kabiri bakabona yuko kugumana rusesabagina mu munyururu bazi yuko ntacyo aregwa kigaragara baramufashe mu buryo bunyuranye n'amategeko ni ibintu ubundi bagombye kwibazaho umuntu bakamureka akisangira umuryango we hanyuma leta y'u Rwanda ikava no kuri izo pression abantu bayishyiraho izo zarantusi bavugaga n'abandi bantu benshi kuko simbona inyungu na nkeya bafite yo kugumana umuntu bazi ko nta cyaha afite mu munyururu kuko biriya bintu bamurega ubwo singiye kwinjira wenda mu mizi y'urubanza ariko umuntu wiberaga iburayi na Amerika kuvuga ngo bagiye kumurega ibintu by'ibitero nubwo wenda yaba arafiteho akantu ariko nagira ngo twibutse n'ikintu kitwa legitimite ibintu byose ubwo nagira ngo mvuge ndansoza kuri kiriya kintu cy'abantu bo muri FLN n'abandi nkabo bafata ibyemezo byo gukoresha imbaraga kugira ngo bajye kose igitutu leta y'u Rwanda nuko baba bumva leta ikora nabi kandi igihe cyose hari igitugu burya resistance ni ngombwa ibyo byo nta nubwo tuzabitinda biranemewe ndayeje mu mategeko mpuzamahanga habamo ikintu kitwa le droit des peuples de disposer de même hazamwe ibyo byo kugira ngo bivane igitugu ubwo rero icyo na bamvuzeho ni icyo ngicyo wenda turaza kubigarukaho mu kanya niwo ngera kumpa ijambo sinzi niba tudahere n'urimo tubigaruka kuri iba ariko icyo nagira ngo mvuge gusa ni uko leta y'u Rwanda yasubiza agati mu mpembero ikabona ko kugumana rusesabagina mu munyururu nta nyungu biyifitiye aho kugira ngo ikomeze babaze abantu gusa kugira ngo yerekane ko ari igabo ntacyo bitanga numva bava kwizima akareka umuntu akisubira mu muryango we numva aricyo navuga
urakoze cyane ni seti impamvu tugaruka kuri ibi bintu n'ubundi koko twari twabivuzeho urubanza rwagarutse mu bujurire bwasabwe na leta nanone abashinjacyaha nakwita ko umushinjacyaha burya bahagarariye inyungu z'igihugu mu by'ukuri cyangwa se wahagarariye inyungu z'abarengana rimwe na rimwe n'usibye ko nabo bafite ababahagarariye ari ikintu ni ibintu bigenda bigaruka muri uru rubanza ubona ko mu by'ukuri ari nk'ibintu bimeze nk'ibintu byahimbiwe ahantu aha nakwibutsa yuko mu by'ukuri uwahoze aburanira Sankara wamufashe bwa mbere abantu bavugaga ko Sankara mu by'ukuri uzwiho kuba yarabaye umuvugizi w'uriya mutwe n'ubundi wahoze uvuga FLN akaza no kuhipite rya majoro akaza gufatirwa mu mahanga mu by'ukuri bari bazi ko Sankara abantu benshi ko ari wa wundi uzakomeza akajya kuvuga biriya bintu ariko icyagaragaye ni uko nanone wahoze ari umwavoka we sinzi umunsi uhagarariye Sankara uwo ari mu mategeko ariko nuko uwo muntu wari umuhagarariye mu mategeko yaje guhabwa umwanya wo guhagararira bagenzi be mu rwego rw'amategeko ubu ni umwavoka uhagarariye bagenzi be umwanya aherutse guhabwa mu minsi yashize bivuge yuko akazi yagakoze neza kandi kakagenda neza si icyo rero nashaka kuvuga icyo nshaka kuvuga rero ubundi umuntu uhagarariye abandi bavoka bamwita batonye yango niwe muntu mu by'ukuri ni nk'uko abantu bose baba bafite ubuhagarariye nawe rero ubungubu ni ubuhagarariye mu Rwanda rero icyo nshaka kuvuga aniseti kuri iki kintu ni ibintu birimo bigenda bigaruka aricyo nshaka kugira ngo abantu babashe kumva izi manza zitwa ko ari iz'ubutabera ariko ukabona ko ari politiki yihishe inyuma no gushaka kugira ngo bumvishe abanyarwanda cyangwa se kwangisha abanyarwanda opposition abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Aha byumvikane neza, ntabwo ngiye kuvugira kuvugira ishyaka rya ANC, ariko hari ikintu kimwe numvise mu minsi yashize Aniseti impamvu ngikubajije, nuko uri umwe mu bantu babaye muri ishyaka rya ANC ukaza kurivamo uburi muri ARC urunana ruharanira impinduka. Numvise amagambo ya Sankara mu minsi yashize avuga yuko mu by'ukuri yinjiye muri ANC kuyikorera kugira ngo azahabwe umwanya wo kuba minisitiri w'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu nk'ibi iyo abantu babyumvise wumva ko ari nko gutesha agaciro opozisiyo, nubwo natanyavuga ko navuganira ANC, ari ibintu byo kugaragaza ko abantu bo muri opozisiyo ari abantu badafite icyo bavuga, badafite agaciro, badafite umurongo mu by'ukuri ufatika wa politiki bashobora kuba bageza ku Banyarwanda. None Aniseti nk'umwe nawe mu by'ukuri warize, wasobanukiwe, wabaye muri ANC, ibi bintu byo wumva opozisiyo iregwa ko ishobora kuba yarashyize abantu mu nshingano kugira ngo izabagororere igihe leta wenda izaba yarahindutse, ibi bintu bibaho cyangwa bimeze gute kugira ngo wenda n'umuntu ushobora kuba utwumva atavuga ati abantu bahawe akazi na runaka kugira ngo igihe nikigira bazakomeze izi nshingano nk'uko Kigali irimo binyuza muri za propaganda zayo? Ijambo ni rya Aniseti.
Bon, deja ibene ibi bintu byagaragaye no ikibazo cya nyakwigendera Kizito Mihigo, kuko bamufashe bavuze yuko ngo RNC yamwijeje kuzaba ngo minisitiri w'urubyiruko. None birongeye biragarutse muri iki gihe ngo Sankara bari baramwijeje kuba minisitiri w'ubutabera. Ibi bintu ni abantu babimba bicaye i Kigali kuko batazi imikorere wenda y'abantu bari muri politiki yo hanze. Nta muntu uri politiki yo uri muri politiki ya opposition ushobora kwicara ngo abwire umuntu ngo nza kugera ministri, kuko niyo yaba yizeye ijana ku ijana yuko azafata ubutegetsi mu Rwanda. Habamo ibintu byinshi, wenda abari bari mu Rwanda mu gihe cy'amasezerano yarusha barabyibuka. Tekereza warabwiye umuntu muri 1992 ngo uzamugira ministri, hanyuma hakabaho amasezerano yo kujya kugabana ubutegetsi, wowe ishyaka ryawe bakarihanga imyanya nk'ibiri, warabyijeje abantu 50, ubwo se wamuha umwanya uvanye he? Donc nta muntu ngewe simvugira RNC umaze kubivuga neza Benoit, nta n'indi organisation politique mvugira, ndetse na ariki mbarizwamo ntabwo yantumye kubivuga, ariko nagira ngo mbwire abantu yuko biriya bantu biriya bintu babapakiramo kabwira ngo kanaka bamwijeje umwanya, kanaka bamwijeje umwanya, nta muntu ujya muri mobilisation wo mu mashyaka ya politiki ayo ari yo yose yo hanze ujya muri mashyaka ujya gukora mobilisation ngo abwire umuntu ngo ngwino udusange nzakugira iki n'iki, ibyo ntabwo bibaho, kuko natwe turi ahangaha ntabwo tujya guharanira impinduka mu Rwanda kugira ngo tuzabe iki n'iki, ntabwo ari icyo kituraje inshinga. Icyo dushaka ni uko abaturage b'u Rwanda bisanzura bakigenga, leta ikareka kubahonyora. Nta kindi, naho ibyo bintu by'imyanya bajya gutsimbararaho ni ibintu mbese byo gushaka gutesha agaciro lokomba, ndavuga ni inkubiri abantu barimo kugira ngo ibintu binduke mu Rwanda. Nta muntu n'umwe yabo muri FLN, muri FDLR bose ntabwo bantumye kubavugira wabisobanuye neza, rwabo muri RNC n'ahandi hose nta muntu n'umwe ujya gukora mobilisation ujya gukora rokiritoma abantu ngo bamusange ngo agenda bizeze imyanya, ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo bishoboka umuntu yaba arimo araduruwa cyane. Rero biriya bintu bavuga bakabitsindagira bakongera bakabigarura, buri wese abona ko ari bitekinikano, bikaba binasobanura ko uriya muvandimwe Sankara ibintu byose avuga kuva yashimutswe, kuko nawe yarashimutswe, ibintu byose avuga bigaragara yuko ari byo bamubwiye. Ibyo yavugaga mbere akiri muri opposition kirabaye muri RNC, nyuma aba muri FLN yabaye umuvugizi wayo, ibyo yavugaga birya ni iby'abantu bagomba kumva ko ari Sankara w'umwemerere. Ibindi no nibyo bamushyizemo nyine ubwo yabaye harya babyita ngo iki ngo nta kundi ngo ibyo bamubwiye n'ibyo avuga ariko kandi nagira ngo abanyarwanda bumve yuko biriya bintu hari ibintu ushobora kubeshya umuntu akavuga ati ibyo birashoboka ariko nta muntu waza ngo akubwire wowe wirangirije kaminuza ibutare cyangwa se yagusanze mu nkambi aha n'aha kuko ngo uri umulisansiye mu mategeko cyangwa ufite maitrise cyangwa niba ufite dogitara ukubwire ngo urabizi ngo nzakugera minisitiri jamais uri minisitirize uzi kuza yumvana yeho ibyo ni ukubeshya abantu bari muri opozisiyo kugira ngo igihugu gitungane kugira ngo abaturage bisanzure kugira ngo hajyeho ubutegetsi butanga agahenge ku baturage abantu bishyire bizane nta kindi nabyo by'inyanya rwose ni ibintu twe secondaire nta n'ubitekerezaho na gatoya numva ari icyo
nta n'ubitekerezaho na gatoya nanjye ndabishimangira Aniseti kuko iki kintu cyari gikeneye kugira ngo kibashe kuvugwaho kuko hari ukuntu rwose leta y'u Rwanda ishaka gufata abanyarwanda ikabashyira mu gatebo kw'abantu basa nk'ababantu umuntu yavuga b'abapagasi bagenda bikoreye udufuka noneho ukamuha imirimo ukanaza kumwongeraho utuntu wenda igihe ubashije kumuhemba ibyo wagombaga kumuhemba ibi bintu rero byo kudufata gutyo cyangwa gufata abantu bo muri opozisiyo ko ari abantu badafite umurongo bashuka abantu bafite ubwenge kandi kuko biranagayitse kuko wari ubivuze nta kuntu umuntu waba warize usobanukiwe ukajya muri opozisiyo kubera yuko bakubwiye ngo uzaguha umwanya byonyine ni ibintu umuntu uwo wese usobanukiwe mu by'ukuri yagombye kubyumva ni nacyo kintu usanga kenshi leta y'u Rwanda tuyirega guharabika gufata isura y'abantu bakayikoresha ukuntu bishakiye mu by'ukuri ibi rero nanjye nabisurinya nkemeza ko mu by'ukuri ari propaganda kandi zidafite icyo zitanga umusaruro usibye gusa gukomeza kwiha rubanda abantu bakomeza gufata leta y'u Rwanda ko mu by'ukuri ifite abategetsi ariko badafitiye icyo batekereza wa mugani w'abamporiki ubona ko ari nk'amadebe ari aho ngaho gusa nta kindi nagira ngo rero ni gusa abanyarwanda badukurikiye yuko Bwana Rusesabagina uyu munsi urimo ukurikiranwaho ataburana na Bwana Sankara bose babarizwaga mu mutwe wa FLN nako baregwa kuba barashyigikiye umutwe wa FLN wagabye ibitero mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bya za Nyabimata n'ahandi Sankara rero yakatiwe imyaka 20 naho Rusesabagina akatirwa imyaka 25 Banyarwandakazi mudukurikiye turacyari kuri aka kantu ariko tugasoza Aniseti uyu munsi Bwana Businge Johnson wahamijwe kuba ambasaderi w'u Rwanda mu kwezi kwa cyenda tukaba turi mu kwezi kwa mbere ku mwaka 2022 aho amezi amaze gutambuka umuntu yavuga ko atari makeya Businge ntaramanuka deri ariko hagati aho ngaho mu minsi yashize haje kugaragara ibinyamakuru byahishuwe yuko Ubwongereza bwaba bufitanye bushaka kugirana amasezerano y'ibanga aho bashobora kuba bakohereza impunzi zi mu gihugu cy'Ubwongereza zikaba zajya mu Rwanda ibi ni amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza ahwihwiswa avugwa nubwo bwaba atari ubwa mbere u Rwanda rwakiriye impunzi zishobora kuba zivuye mu bihugu bitandukanye ariko kuba kano kantu kajemo kandi n'ubundi bigaragara yuko u Rwanda rurimo runegosiya kugira ngo usinye abe minisitiri ku rundi ruhande hari izindi mbaraga z'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibwira kino gihugu cy'Ubwongereza kizwiho guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu kutabasha kwakira Businge ariko hakaba handi masezerano yo mu ibanga ibi bintu Aniseti abadukurikiye kugira ngo tutaza kugenda tutabivuzeho ntibishobora guhuza umugambi w'u Rwanda n'Ubwongereza izo mpunzi zikamanuka ariko habayeho kondisiyo cyangwa se habayeho ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi kuri bibiri ko na Businge agomba kubamo ambasaderi muri kiriya gihugu uri umwe mu bantu batuye mu Burayi bakurikirana politiki y'ibihugu by'u Burayi by'umwihariko igihugu cyawe cy'u Rwanda uko gikora urabizi igihugu cy'ubu cy'abaturanyi cy'Ubwongereza urakurikirana n'ubwo wenda utahatuye ariko urakurikirana ibi bintu birimo bivugwa birimo byandikwa ko Ubwongereza bushaka gutwara izo mpunzi ntubona ko bishobora kuba byahanaguraho biriya biregwa abantu barimo barega Businge ko yaba yarakoze icyaha cyo gushimuta akaba hago amwanya kandi urwanda rugakomeza gukora ibiri ya bintu bisa naho bigayite bibikorana n'amahanga ani siti wagira icyo bisobanura none tukava kuri ingingo
bo ikindi cyo nuko leta y'u Rwanda ikoresha rubi nyinshi mu mikorere yayo ikoresha n'amafaranga menshi cyane amafaranga menshi y'igihugu yagombye kugirira abaturage akamaro ajya mu bintu byo gutaka kura isura ya Kagame n'ubutegetsi bwe no kugenda gukora amarobbing mu bintu byinshi ariko noneho kuri iki kibazo rero cya kimpunzi biteye ubwoba icyo bigaragaza nuko odora ya lobbying zikorwa none u Rwanda rwiyemeje kuba ikintu navuga nk'ikimoteri ikimoteri ariko ikimoteri wenda bwo nabamvuze yuko abo bantu bajyayo ari imyanda ntabwo ari byo ariko barugize akantu k'akarima abantu bose badashaka bazajya boherezayo binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga byaba ku bihugu biboherezayo abantu byaba no ku Rwanda kuko ubundi iyo impunzi igiye mu gihugu runaka igiye gusinya igiye gusaba ubuhunzi iki gihugu nicyo kigomba kwakira ubusabe bw'izo mpunzi bukemerwa cyangwa bukangwa ariko ntabwo bagomba kubohereza ahandi urabona nko ku mugabane w'Uburayi wenda babisinya amasezerano yarara numvikana leta ko Rodo Dublin navuga bati muri hano niba uje gusaba ubuhunzi ahangaha tukaba tutabona ukuntu uzabuhabwa reka ugiye hariya winjiriye mbona ibya bindi bya Schengen noneho abariho usaba ubuhunzi icyo ngicyo kirumvikana ni ukuvuga niba uje gusaba ubuhunzi mu Faransa ariko wari uvuye mu Rwanda ufite visa ijya mu Butaliyani barakubwira bati jya gusaba ubuhunzi mu Butaliyani kuko niho washyikiye cyangwa se mu kindi gihugu ibyo byo birumvikana ariko noneho utekereza umuntu aragiye ageze mu Bwongereza ku buryo wenda clandestine babandi banyura mu bwato cyangwa se akoresheje andi mayira agerayo noneho yagusaba ubuhunzi kuko ngo ntabwo nguhaye ngo kohereza muri Afurika mu birometero 10,000 bitewe ubwoba ni ibintu binyuranyije noseroma n'amasezerano mpuzamahanga arebana n'impunzi iriya convention de Geneve yo mu mwaka w'1951 meza encore binyuranye no guha agaciro ikiremwamuntu utagiye no mu itegeko na rimwe ubundi umuntu agomba kubahwa tekereza umuntu wavuye muri Eritrea cyangwa muri Afghanistan agashaka ubuhunzi mu Bwongereza ukamufata ukamujyana noneho kure yiyaturutse ngo kubera yuko utamushaka ikirere ni ikintu kibabaje cyane deja kuba umuntu cyaba igihugu cyaba Ubwongereza byaba bari abandi babitekereza n'ibintu bigayitse ubwo nabo tuboneho akanya ko kurega tugaya ofisiye romanone n'u Rwanda rwemera kuba gatobero kuri ubwo buryo ariko noneho baravuze utese ntabwo muri zo negotiation bashobora gushyiramo ikibazo cya Johnson Musige birashoboka cyane ko hari n'ibindi bibyari hari ibintu byinshi bihugu biraganira byose n'ibisanzwe kuzana nko ku kantu ka Johnson Musige yo kuvuga ngo kugira ngo tumwemere nako kugira ngo twemere ko twakire impunzi namwe nimwemere gusige ibyo birashoboka ariko urumva byose ni ibintu bidahitse n'amasezerano y'abantu umuntu yavuga ko bataye umutima kuko ibyo bintu byose urumva nta mutima urimo nta bumuntu burimo nicyo kibazo rero genwa usubiza ikibazo cyawe birashoboka ariko biregayitse wenda sinzi n'impamvu n'imiryango mpuzamahanga ndakomeje kureba niba HCR ishinzwe impunzi ku isi yose umuryango ni ishami ry'umuryango w'abibumbye kwa 200 ya bintu leta da baricecekeye rezo yenje nyinshi cyane zishobora kureba birya bintu natekereje yuko zabyamagana reka da byose byarishishike ubwo nuko impunzi ni abantu vulnerable cyane bafite intege nkeya abantu bose barimo kubatererana ubwo ni ikindi kibazo wenda tuzabigarukaho ubutaha ariko icyo navuga birababuze no kuba bashyira muri balance ibyo yoka ya businge byo birashoboka ariko tuzabimenya wenda mu minsi imbere. Urakoze.
Tuzabigarukaho mu minsi imbere nibyo koko ari seti icyo nakongera ugatoya gusa nuko igihugu cy'Ubwongereza ntabwo ari igihugu mu byukuri gikora imite gikora nk'uko u Rwanda rushobora kuba rukora biriya babyuka mu gitondo bagatekinika ibintu bahutse bagakora ibintu gutyo igihugu gifite gifite itangazamakuru rikomeye kandi rigera kuri hashoboka niyo haba hayo makosa hakabaho kumvikana abanyarwanda tuzahita tumenya ikibyihishe inyuma kuko hariyaho ntabanga ibintu byose bagerageza kubivuga uko biri nubwo ari abantu nkatwe twese banyarwanda banyarwanda kazi rero ingingo tubaye nk'abayisohokamo gatoya tugiye kwinjira noneho mu kintu kirebana n'akarengane kiri mu kitwa nanone ya cya kigare cy'ubutabera ariko ubutabera usanga bufite uko bukora ariko harimo akarengane gakabije cyane akarengane gashingiye ku kitwe imfungwa n'abagororwa bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda aho abantu urugiruko rwishi bafungwa abantu kubera kwiheba abantu kubera kubabara abantu kubura icyo bakora gereza zimaze kuzura zimaze kuba umurengera ibintu bimaze gufata indi sura mbere rero yuko tubyinjira mu gatoya kugira ngo twinjire muri ibi bintu ni ibintu bisaba kugira umutwe cyangwa se bishobora bisaba kugira umuntu ufite umutima wihangana kuko akarengane gakorerwa imfungwa muri kiriya gihugu cyacu gateye ubwoba n'agahinda wenda ndikasabe ku buhanga bw'ibyuma baduha akaruhuko gatoya kugira ngo twije mu kintu nibura tumaze kumva yuko hari gikozwe mu mitima yacu kuko tugiye kwinjira mu biganiro bivuga ku karengane k'abanyarwanda karengane n'ihohoterwa rikomeye ku buhanga bw'ibyuma muduhe akaruhuko gatoya noneho tuze twinjira ku gice cya kabiri kirebana n'ubugizi bwa nabi bukorerwa imfungwa n'abagororwa.
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Cyane ku buhanga bw'ibyuma yaditeme nk'uko babitubwiye tugezeho amakuru cyangwa bibagezaho ibiganiro bitandukanye bituma ukuri kose mushobora kukumva kandi mugasobanukirwa. Tugarute rero kuri iki kintu kirebana n'ubugizi bwa nabi ihohoterwa ririmo rikorerwa imfungwa n'abagororwa banyarwanda banyarwanda kazi ya gereza mwumvise ya Mageragere yubakanywe ubuhanga burimo n'ibyumba by'umwihariko bishinzwe gufunga nanone umufungwa wagaragaweho ikosa cyangwa se hateguye ibyumba koreramo ubugizi bwa nabi kwica urubozo imfungwa zishobora kuba zifungiwe mu magereza atandukanye. Iriya gereza rero ya Mageragere yaje kubakwa iza gushyirwamo cave ndende ku buryo hari ibyumba bimwe na bimwe byubatswe by'umwihariko kugira ngo bibashe kugirirwamo ubugizi bwa nabi. Tugiye kugenda tubigarukaho. Amakuru akomeje kugenda tugarukaho aza atugeraho kuri radio iteme nuko imfungwa zifunzwe uburyo bugayitse harimo n'imfungwa za politike harimo umugabo bitwa Rashidi afunzwe nabi cyane kubera kutarya indimi kuko abona ibintu kandi mu byukuri yitwa ko ari imfungwa afunzwe mu buryo bugayitse bubi siwe wenyine hari Dr. Christophe Kayumba uyu ni umuntu ufunzwe mu buryo bugayitse ndetse n'abagenzi be bafatanyije mu ishyaka batangiye bari mu buzima bugoye bugayitse aho Leta y'u Rwanda yabafungiye ahantu mu mwijima muri cave ahantu bashobora kuzavamo niyo wabarekura ngo batahe bakazagenda batagize ikintu bimariye Cyuma Hassan Dieudonné nawe ari muri kondisiyo zigoye zibabaje uburyo bafunzwemo buragayitse turahamagarira imiryango mpuzamahanga yose ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu gutangira guhagurukira ikibazo cy'ifungwa n'abagororwa mu Rwanda mbere yuko dutangira kuvuga ubugizi bwa nabi bukorerwa muri ariya magereza reka dufata agace gatoya k'iminota igera nko kuri 5-6 gutyo twavanye mu kiganiro cyakozwe kuri sheni imwe ya YouTube yitwa Imbarutso ya Demokarasi ikiganiro cyakozwe na Madamu Victoire Ingabire n'akantu k'iminota 6 ariko karahita kabaye ishusho y'iyi gereza nshya yubatswe ku ejo bundi gereza yateguwe kugira ngo yakire abagororwa ubwayo bumvaga abagororwa bashobora kuzabashyira ahantu hatandukanye ndetse ku buryo abagororwa bose bashobora kuzakwirwa mu buryo amaze kuzura ndetse ushobora gutwara umuntu hariya abanyuruhi bazamenye ko yanahageze ntibazamenye ko afungiwemo umuntu kubera uburyo gereza ubwayo yubatse reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiraho akantu k'iminota 6 noneho Aniseti ndahita nguha ijambo ushingiye ku buhamya butoya n'amagambo yavuzwe na Madamu Victoire Ingabire umuyobozi wa Darifa Umurinzi nawe ubarizwa muri opposition ariko mu gihugu cy'u Rwanda ikanse kubanga bw'ibyuma
urashaka kugaragaza hano nuko hari ikibazo ki inzego z'ubuyobozi bwa gereza gufatira impapuro z'abafungwa ba politiki gusanga ukwibaza se ari zimaze nta mwanya afite wo kuzisoma tuba dufite kenshi amadosiye bari menshi manini afite n'akandi kazi ke gasanzwe ntabona umwanya wo kubisoma ariko ugasanga ariyo ufatira ngo babanza kujya kurebamo kandi nta mwanya bafite ibyo nanjye byajyaga bimba ejo bundi mwarabyumvishe mu rubanza rwa Cyuma no mu zindi manza bigarukamo no ku rubanza rwa Rusesa bagenda byaravuzwe uko inzego za birasaba ko abantu bo mu nzego za RCS abantu bo mu nzego z'ubugenzacyaha z'ubushinjacyaha kuko izo nzego zose ziri zigengwa na minisitiri w'ubutabera birasaba ko minisitiri w'ubutabera rwose yicarana n'izo nzego ze akazumvisha uburyo bagomba gukorana batabangamiye imfungwa za politiki imfungwa za politiki bagomba kuzifata nk'imfungwa nk'abandi bantu
zifatwa zite muri gereza hariya urugero kuri wowe
ariko nk'urugero rwanjye kuri njyewe mboneraho n'abantu bose yashize bavuze ngo wavuze ngo Cyuma afunzwe neza ngo ariko we mu rubanza yavuze ko afunzwe nabi hari ikintu abantu bagomba kumva imfungwa za politiki ntabwo ko zikorerwa icyo bita guerre psychologique donc kukunaniza mu buryo bw'ubwonko no kukunaniza mu buryo bw'umubiri ndatanga urugero nk'aho nari mfungiye hari amadirishya yarasize irangi ry'umukara ariko nko mu cyumba nararaga ko rwose hari umukara pe kugira ngo nicaremo nagomba kuba buri gihe ncanye itara ariko nibura hari icyumba cyari imbere bari barashyizeho akantu gato hejuru ku buryo hari urumuri rwinjiragamo ayo madirishya yose yabaga afunze usibye iryo ako kumba bise kari imbere hari idirishya ryajyanaga ku rundi rukuta ku n'ubundi ukeneye umwuka ntabwo umwuka wawukora ku rukuta ahantu hari umwuka hari muri dushe kuko nasa na dushe na toilette naho hari akadirishya gasa n'agafunguye nibura hasa n'ahantu harangaye aho hari umwuka aho hantu mu gihe cy'ubushyuhe harashyuhaga kugera mu itanura kubera ya marangi y'umukara basize ku madirishya none izuba rigakubitiramo gutya nyuma saa sita kugira ngo usengure mu itanura noneho kugira ngo ushobore kubona kuka hari ahantu ikirahuri cyari cyaracitseho gato y'abasomye igitabo cyanjye barabisomye nafashe buji nagenda negereza kuri ka kadirishya kamwe ko kuri dushe handi hasa dute karaturika haza makenje ama ni ura ugobushuhe bwa bumere nabi kajya gucisha mo umuntu wa namaze kugira ngo ushobore kukumva kayaga atutse kugira ngo abantu bumve le condition umuntu afunzwe abarimo ariko hakabaga n'ikindi gihe aho hahandi nakubwiraga imbere
nkaho hagaragara
hagaragara hakabigendera yiteravuze ati mufunge unonkicura mu mwijima completely donc urumva rero hayo ni gihe nyine bavuga bati uyu munsi turamunaniza turamo icyo umwere cyo kumunaniza mu mutwe bagakora ibintu bivyo ngivyo donc rero abantu bagomba kubyumva niba igihe cyuma avuga musuraga n'icyagiye ribwe yashakaga gusiga ibintu kuri
channel
icyo gihe nta kibazo yari afite ariko uyu munsi ntanubwo ari nawe wenyine mboneho n'umwanya wo kugira ngo rwose sabe ubuyobozi bwagereza n'izindi nzego umuntu witwa icyuma Dieudonné umuntu witwa Theoneste Nsengimana umuntu witwa Professeur Kayumba Christophe Karasira Rashidi na Sylvain bafungiye ahantu hari bafungiye ahantu muri kaje hatabura umuri hakonje ntibabemerera gusohoka ngo bashobore guhura na zuba najya ngo mbabwire ingaruka icyo gihe nari mfungiye aho hantu nanjye nk'imyenda y'imbere urayimesa igashobora kumara iminsi itatu iyo hari muri igihe cy'ubukonje hashobora kumara iminsi itatu ukane ku mwenda utari wumva uwo mwenda iyo ugiye kuwambara ingaruka nageze ni ibiheri ugenda ugasasa ku mubiri ku buryo ndibuka icyo gihe bagombye kujyana kwa mu bitaro bya Faisal umuganga aravuga ati ni ikibazo cyo kwambara imyenda itumye donc imyenda irimo imidite icyo gihe cyakora abangiriye neza bageze aho baranyemera ngira ipasi kuko indi myenda baremeye noneho nkajya nyohereza mu rugo bakayimesa ariko imyenda y'imbere ku mudamu cyane ni ugomba kuyimesera hayanika aho ngaho mu cyo gihe cya imidite ntibikunde bigasaba rero ko ngomba kwitera ipasi ubwo urumva niba abantu bafungiye uyu munsi ako kantu hari ubwo bukonje bungana gutyo badashobora kugira umunsi basohoka ngo bajye gukota izuba kuko ndibuka icyo gihe muganga wa Faisal yarategetse aravuga ati ugomba nibura kujya ubona igihe cyo gusohoka ubundi yari asabye isaha imwe ku munsi ikasohoka ariko nari nze mfungurwa nari mfite amasaha atatu ku munsi gusa yo kujya guhura n'izuba nuko nkagira isaha imwe ndashobora kujya hanze ku buryo rero urumva byari ikibazo gikomeye ubwo rero niyo mpamvu nsaba abantu ejo bundi cyuma arabivuze maze kubivuga
afungiye mu mwobo w'Amerika n'ibyo
amakuru mfite nuko aho hantu atafungiye wenyine afungiwe nabo bagenzi be bandi bane maze kuvuga mu kanya njye rero ndagira ngo nsabe kuko amakuru nafite nuko nyuma amaze kuvuga ubuyobozi bwa gereza bakuriye RCS bagiye kureba bakamubwira bati ariko oda ntabwo twe twayitanze oda zituruka ahandi ndagira ngo nsabe kuri izi kamera zanyu nzi ko uwatanze oda aranyumva musabe yibuke ko ari umuntu aza kwicara afate nk'urwembe gatacishe hano amenye ko ava amaraso amaraso ava n'abandi barayava uko umubiri w'ubabara niko n'umubiri w'abandi ubabazwa ndagira ngo musabe oda yatanze iyo kugira ngo cyuma Theoneste Kayumba Karasira Rashid Sirivi bafungirwe muri hari ahantu bafungiye uyu munsi ndamusaba ngo iyo oda yikureho bafungwe nk'abandi bantu n'abantu agiyibuka ko nibiremwa muntu nk'uko nawe ikiremwa muntu umubiri urababara nk'uko nabo bababara ndagira ngo mubwire niba atanemera Imana amenyere kuko Imana umunsi umwe bazahura kandi ibyo bikorwa by'ubugoma arimo akora azabibazwa bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba gufungwa mu buryo bafunzwemo uyu munsi nibabahe babafunge mu buryo bwemewe n'amategeko babaha uburenganzira bwabo bw'ibanze kwanga ko umuntu ajya kutizuba izuba twahawe n'Imana utaremye utagize ute ukanga ko umuntu ashobora kujya kuri leta ese bimumariye iki abantu bavuyemo ari impumyi bimumariye iki abantu bavuyemo barwaye imigongo kuko cyuma bivugaga yunguka iki muri we yunguka iki ndagira ngo musabe umuntu watanze iyo oda agerageze iyo oda iveho hanyuma bafungwe mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ibyo ni iyicarubozo mu by'ukuri babakorera abantu iyicarubozo ryo mu mutwe ndagira ngo ibyo bintu bihagarare
ati ndagira ngo ibi bintu bihagarare Anisheti wumvise umutegarugori umubyeyi w'umumama wafunzwe arengana akaza gufungurwa aho asobanura amateka y'ubuzima buhije ibintu by'ukuri ubundi atanakagombye kuvuga ubyo ufite abana bakuru ufite abuzukuru agaragaza ukuntu hari ahantu hari icarubozo aho n'imyenda yo kwambara y'abamama ubwo hari n'ibindi twirinze kuvuga ngira ngo idamu ajyewe yanatinyutse kubisobanura aho umudamu adahabwa agaciro gakwiye aho umuntu afungwa akaza gushakisha uburyo bwose kugira ngo abashe kubona umwuka wo guhumeka iyo ni gereza yubatswe n'abantu bagamije kugirira nabo abanyarwanda. Dusoza ikiganiro cyacu turaza kugaruka kuri iki kintu kijyanye no kuvuga ngo ese igihugu cyacu cyubatse ntitwaba twarabyubatse ariko tugamije no ko inyuma tuzongera kubisenya kubera ubu bugizi bwa nabi bukorerwa abanyarwanda. Ngo hari umuntu utanga order RCS nayo ubwayo ntacyo yahindura. Uyu muntu utanga order kugira ngo abanyarwanda bakore wica rubozo ni muntu ki? Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ibintu birimo biza gutyo gusa. Uyu mudamu aravuga ati nge nigiriyeyo, ariko bambwira yuko amabwiriza yo gufunga yo kugirira n'aba bantu idakorwa n'abashinzwe kurinda ifungwa. Hari ahandi hanituka. Ikindi Anisheti wumvise yuko abantu bafite tekinike yo kuvuga ngo muri iki cyumweru cyangwa ikizaza tuzakwica rwose, kwica abantu mu bwoba. Ibi ni byo birimo bikorerwa abanyarwanda. Abo leta ibona ko mu by'ukuri yita ngo ntibavuga rumwe nayo yarangiza ikavuga ngo iyimire abagorora cyangwa se iyimire abafunga. Anisheti rero ni wo ukunda igihe cyose hari n'ibyo bigeze gusa avuga uti ikintu cyo gufunga abantu ngo ukabasabira iminsi 30 ngo yagateganywa ibintu bikwiye kuba ibintu wagiye ubigaruka. Ariko noneho reka tugaruke kuri icyo kibazo kirimo kica rubozo gikorerwa ubwo abanyarwanda. Iki kintu Anisheti ruva twakivuga byaba na ngombwa tugasaba gikwiye guhagurukirwa mu buryo bwihutirwa. Anisheti
bo ariko ubundi biranagoye kugira ngo ngire icyo nongera ku magambo ya Madame Victoire Ingabire kuko abivuze neza yabisobanuye cyane. Gusa hari agatekerezo najyaga numva kera, si n'agatekerezo, ni ibintu byabayeho nk'ibi ngibi turimo kubona, wenda nuko ibyo bitubukana burenze. Ariko hari umugabo wigeze kubakisha gereza mu Rwanda, ni leta yubakishaga ariko niwe wari ufitemo uruhare mu kugena mbese uko ibiteye. Noneho haza kugira ahantu hari amadirishya, turavuga tudirishya mu tugire dutoya, baravuga ati se amadirishya ko ikawari duto cyane kandi abantu bakeneye urumuri n'iki. Oya, abo baranyabyaha mushyireho utudirishya dutoya batazanatoroka ngo babigire uko yabitegetse. Noneho nyuma nawe yaje kuhafungirwa kugira ngo iminsi cy'igiti by'isi imitsi cy'igiti by'isi n'ibihogo byayo birahinduka. Nawe yaje kuhafungirwa, noneho agezeyo atangira kuvuga ati hano hantu kutudirishya natwo batisenya kubahwa, ntiwagiwe yuko twabaye dutoya kubera icyemezo cyawe wowe ubwawe wafashe. Kugira ngo abantu bari muri biriya bintu mfasha ho gatekerezo kugira ngo wenda nunganire Madame Victoire Ingabire ibyo yavugaga, abantu bari muri ya bintu batekereza yuko nabo hari ahantu bashobora kuhajya. Kandi byarabaye ejo bundi umugabo witwa Kayumba Innocent wayoboraga iriya gereza ya Mageragere nawe yarahafungiwe, wenda ubu numvise ko bamujyanye ahandi ariko n'ubu aracyafunze. Bivuze ko akebo ugereramo abandi bantu nawe ushobora kuzakagererwamo. Uwubatse ibyo bintu by'amakave n'amayesikariye numvise ngo arenze ukwemera, nawe ashobora kuzabigendaho akumva imvune yateye abandi, ubugome yagiriye abandi nawe bushobora kumugeraho. Kandi n'ubundi abantu bakorera leta ikora amakosa, ikora ibintu by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, buri gihe n'ubundi birangira gutyo kuko ni muri za sisiteme za mafia. Ubuzi yuko ubakorera wagira neza ariko kugira ngo wenda bakwitura kenshi bakwitura nabi nawe. Rero sinzi icyo narenza ku byo Madame Victoire Ingabire yavuze, ariko umuntu yakwibuta ko ndahere n'ikibabaje cyane nuko abantu benshi bagirirwa urwo rugomo n'abantu mu by'ukuri bafunze nubundi araze badashaka no kujya mu butabera bakabakatira kubera amategeko hariya ariko kuwundi ibintu bafungiye ni ibintu by'amafuti fa ni politiki no gutanga ibitekerezo cyangwa se n'ukugaragaza ko badashyigikiye ubutegetsi buriho ubu ngubu mu Rwanda aho rero niwo bigiriza aho nkana ariko mu by'ukuri nta cyaba bafite kuko gutanga ibitekerezo biremewe mu mategeko ariko babitanga bakasya batanzitse nyine bakabafunga double batagombye gufungwa bakabatira imanza bakabakatira batagombye kubakatira bajya none no gukora uburoko bwabo bakabukora muri zo condition ntabwo twumva ba Karasira sinzi impamvu ahubwo ntumvise mu idama ngewe sinzi niba bamuduhoye ariko abo bantu bose nabonye mu kanya umudamu Tabaza donc ni ibintu ni abantu mu by'ukuri bafunze batagombye kuko bafunze kubera ko icyo bakoze ni ugutanga ibitekerezo byabo kandi amategeko arabibemerera hanyuma bagera hariya bagafungwa nabi kandi abantu b'abanyabyaha nyakuri abantu bise abantu babajura ruharwa abantu bese bafite ibyaha bigaragara kuko barahari abantu bose mu Rwanda ntabwo bafungirwa ubusa ibyo tugomba kubyumvikanaho ba bantu b'abanyabyaha ruharwa bakaba bari batekanye nicyo kibabaje cyane bikanyibutsa rero akantu njya mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bahererekanya ukavuga ngo amabandi ariko ubutegetsi umwanya w'intungane ubu uri muri gereza ni akantu nagiye nsoma mu gifaransa ubwo ngerageje kugashyira mu kinyarwanda iyo amabandi ariko ubutegetsi umwanya w'intungane ubu uri muri gereza nicyo kiri mu kuba hariya mu Rwanda gusa nagira ngo wenda ndangize no kwizimba mu magambo kuko nakubwiye ko Madame Victoire Ingabire yabivuze neza nagira ngo mpamagarire abantu bari muri leta y'u Rwanda nibwira ko harimo abazima abatekereza abashyira mu gaciro bongere batekereze kabiri bongere bashyire agati mu impembero bongere batekereze ko nabo bishobora kubageraho hanyuma bahamagarire bagenzi babo babwire bagenzi babo ko ibyo bintu bakora atari byo babwire bati bari abantu nubwo bafunze batagombye ko bafunze mu bahamahoro ikorera ubwoko bwabo ku buryo bwemewe n'amategeko mureke kuba bababaza ntacyo bibungura uramubabaza ku mutima uramubabaza ku buryo bw'umubiri nta kintu na kimwe wowe bikungura n'ubundi umuryango we waramubuze ibyo yakoraga ntakibikora ntakihahira abe abana be ntibakijya ku ishuri wenda kubera kukura minerivari umudamu we arirya akimara ubu ngubu wongere ugerekeho no kumubabaza ku mubiri no ku mutima bikumara iki wowe ku mutima we n'ubundi asanzwe wowe kuko wamufungiye ubusa arengana abo bantu rero ndibwira abo nakwita mu gifaransa les hommes de bonne volonté les hommes et les femmes de bonne volonté bareba ukuntu bakomakoma bagenzi babo ibyo bintu bivo leta y'u Rwanda ifite responsabilité nini yo guhohotera abantu kandi amaherezo bariya abantu bazabibazwa urakoze Benoît
akoze cyane ni Seti Karege kuri iyo ngingo cyo nagarukaho nange mu ncamakeya nange sintandukanye cyane nawe kandi mu by'ukuri koko uyu mbyeyi yabivuze neza cyane yanabisobanuye ariko icyo nakwisabira leta y'u Rwanda ni ukugira ngo koko bashyire mu gaciro kuko uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo bureba umuntu mu muryango w'umuntu gusa uburenganzira bw'ikiremwa muntu bureba ikiremwa muntu abantu baramanuka nahoze ndeba abantu batubwira ko mu by'ukuri bafungiye muri za kave kuzivamo kugira ngo bazagere hanze bazamuka mu esikariye agera hafi kuri 30 hafi 30 zirenga mwibaze kuzamuka esikariye 28 rimwe na rimwe bamwe baba bakiboshye n'amapingu wongere utekereze kongera kuzimanuka udakora siporo umuntu agufungiye mu hantu udashobora gukoramo siporo urakuze cyangwa bamwe bafite n'indwara ukaza kumuzamura kuri ziriya esikariye kongera ukamumanura iryo yicaruhuza gufata umuntu ukamushyira hariya ukamugaburira nabi ukamwima uburenganzira bwo kubona izuba ukamwicisha kuba mu mwijima ukamusora isaha imwe gusa cyangwa se ubundi unana musore ibi bintu birababaje ibintu byo mu cyumweru gishize twakoze ikiganiro n'ubundi kivuga ku bintu bijyanye n'icyarubozo rikorerwa mu magereza aho twagiye dufata amajwi y'abantu batandukanye basobanura uburyo harimo gukubitwa abashinzwe abanyurura abashinzwe abagororwa imfungwa nta burenganzira bafite kwinjira imbere ngo bakemure ibibazo biri muri gereza ahubwo bashyizeho sisiteme gusa yo guturukira abanyururu ku buryo ari ikibazo gikomeye abanyarwanda bamaze kugera ahantu biheba kubera n'ubu buzima bw'ubushomeri bakishora mu buzima bwo gushakisha imibereho igoye bikarangira bashyizwe mu magereza gereza z'u Rwanda zose zaruzuye gereza zose z'u Rwanda zaruzuye ndetse na za zindi z'abapolisi zimwe zishinzwe gufunga abantu by'agateganyo nazo ziruzuye kubera abanyarwanda babayeho ubuzima ugoye FPR yarafunze ku buryo umunyarwanda asigaye ameze nka rya tungo rimwe ryahungiye mu nzu noneho bakajya kurihiga rigashakaho rinyura tanye rikaguhitana riba ritaguhitanye nuko ibi bintu birababaje kandi biteye agahinda turagira ngo dubwire Leta y'u Rwanda ku by'ukuri ibi ngibi ari iyicarubozo ni uguhemukira igihugu ntabwo ari uguhemukira abantu runaka ni uguhemukira igihugu kuko iyo ubashe gufata ikiremwamuntu ukagikora gutya kugira ngo kizabashe gukira ntabwo byoroshye aba barasohoka bakongera bakagira imiti imeze ukuntu kuko babaye mu buzima bumeze ukuntu uyu muntu nawe ubashe kumuha umwanya ntekereza ko ikintu cya mbere yakora nubwo atari bose yakwibuka ubugizi bwa nabi abantu bakorewe agashaka kwitura turahamagara Leta FPR gukora ibishoboka byose igafunga abantu kubera ko bafite ibyaha ariko ikabafunga nk'ibiremwa muntu atari ibyo mu by'ukuri ibi bintu bizagira ingaruka zikomeye ku gihugu cyacu kuko uko byagenda uko ariko kose nta myaka ijana ikiremwa muntu dushobora kuzabaho twizeye ko tugifite ubushobozi bwo gutegeka tumva nagarukira ahangaha ariko mpamagara imiryango mpuzamahanga abumva bino biganiro byacu kubipataje bakabishyira hirya no hino bikabasha kumvikana turahamagariye abantu bose bafite ubushobozi bwo kwandika bafite ubushobozi bwo kuvugana n'inzego zitandukanye kubwira igihugu cyacu cy'u Rwanda kikareka ibi bintu by'icyarubozo barimo bakorera imfungwa by'umwihariko iza politiki anishati rero nkiri kuri iyi ngingo hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo duse n'abavugaho ubundi abantu muri opozisiyo dukunze kubona ibintu bibi cyane bisubira inyuma ugasanga mu by'ukuri abantu bavuga ati igihugu cyacu ni kibi ariko nubwo tuvuga ngo ni kibi gifite abaturage gifite imiryango gifite abantu bene wacu barizwa muri kiriya gihugu uyu munsi ingingo kuyivugaho tuvuye muri ibi biragoye ariko biransaba ko ndihangana nyivugeho kuko umwanya uraducika wene tuzabona ikindi gihe cyo kwiganiraho ariko ni uburyo bwo kurinda ibintu turebesha amaso ibyagezweho mu gihugu cyacu kuko mfite impungenge yuko bimwe muri byo bishobora kwangirika nanone bigizwemo uruhare na banyirubwite abangaba bitwa ariko bari ku butegetsi hari amagambo akunze gukoreshwa rimwe na rimwe Kagame avuga ngo abakunda kuvuga ngo igihugu azagisanga nk'uko yagisize ntacyo byatumarira ko rero nubwo atagisiga nubwo yagisiga uko yagi nubwo yagisiga uko yagisanze rekereza yuko n'amahanga nayo ubwayo atazatworohera buriya mu bintu nshima muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda nshima ikintu cyitwa gahunda ya mituweli gahunda ya mituweli nubwo abanyarwanda baba batanayumva neza rimwe na rimwe ugasanga harakoreshwa n'ingufu ariko usanga nibura hari icyizere yuko umuntu wishyuye mituweli ashobora gutwara umuntu we kwa muganga akavura uko bishobotse shoti kubungana agasubira mu rugo nibura yishyuye amafaranga makeya mu bitaro nuko umunyarwanda ushobora kuba atatanze mituweli ashobora kwinjira kwa muganga adafite mituweli. Icyo kintu cya mituweli ni cyiza kuko gitanga icyizere cy'uko abanyarwanda bashobora kubaho batazize indwara. Tunahamagara abanyarwanda ko ababishoboye bagomba gukora ibishoboka byose kwimenya ubuzima bwabo kugira ngo kiriya kintu gikomeze kibeho. Ariko nanone umuntu agasubira inyuma akibaza nubwo ibyo bintu byose bisa naho icyo kintu cya mituweli tugishima ikintu cyo kutwereka umujyi wa Kigali kusukuye umeze neza ariko dufite n'ikibazo cy'uko ibiri muri uriya mujyi wa Kigali by'umwihariko ari amazu maremare n'andi ari mu myenda asaba abanyarwanda kugira ngo bakore ibishoboka byose iyi myenda tuzabashe kuyishyura. Aha akaba ariho mbonera n'umwanya wo kunenga Kigali FPR n'abantu bashinzwe kuyifasha mu bitekerezo kutareba kure by'umwihariko kuko igihugu cyacu kigiye gusabwa imbaraga kidafite. Kiri kuri iyi ngingo anisedi dufite abanyarwanda batuye hirya no hino ku isi bafite amikoro n'ubushobozi uhereye muri Afurika ya muri Zambarawe, Mozambique, Zimbabwe, Afurika y'Epfo, i Burayi, muri Amerika, muri Australia. Abanyarwanda bafite amikoro kugira ngo teze igihugu cyabo imbere. Ariko kubera imitegekere n'imiyoborere ya FPR usanga hari ikintu cy'abanyarwanda kugira ubwoba kumanura amafaranga yabo kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutera imbere. Ubwo ndavuga diaspora ya yindi ifite impungenge. Nubwo ariko ibyo bintu bikomeje kubaho FPR idashaka kugira icyo kintu ikora birashoboka yuko yamaze tureba na bwa bukungu dufite bishobora kwangika kuko u Rwanda rugiye kugera ahantu aho umunyarwanda azasonza akaba yavanaho umuryango ku nzu runaka akawugurisha kugira ngo abana be babashe kubaho. Cyangwa nkuko twabonye ejo bundi abamotari bagira bati ibi ntibishoboka none twebwe dufashe icyemezo n'abanyarwanda bashobora gufata icyemezo n'uburakari n'ibi bibazo tumaze kuvuga mu kanya ubwo burakari bwose bakawumena hejuru ya leta. Ikitwaga ibyiza u Rwanda rushobora kuba rurata uyu munsi bikangirika bikavaho neza. Anicyo ntavuze amagambo menshi mfite impungenge yuko kubera gahotoro kubera kuyoboresha imbunda kubera gufunga n'abaturage kubera ubuzima abaturage babayeho kubera ikibazo cy'igihugu abana igihugu uburyo bakandamijwe ko mu by'ukuri biriya bintu tubona biriya bintu twerekwa iriya gahunda leta isa n'ishyize imbere ko ubwabo bari abategetsi b'u Rwanda aribo bazagira uruhare kugira ngo babyisenyere sinzi iki kintu ukuntu twakora kugira ngo mu by'ukuri uru Rwanda rwacu ruzongere gusubira mu mahano rwavuyemo cyangwa iyo dutega aho tubona ko leta iteganya kugira ngo mu minsi iri imbere bazinjiremo sinzi ikintu opozisiyo yakora. Soza kuri iki kintu kugira ngo umwanya ugire iki kivugaho kuko ni icyo tugiye gusorezaho. Opozisiyo ifite uburyo ibona abategetsi b'u Rwanda nk'abantu bagomba kubambwa ikabona ko mu by'ukuri abantu bose bari Kigali bagomba kubambwa nayo none igahita yumva yuko mu by'ukuri abantu bayirwanya bayifitiye umugambi wo kuyibamba ku buryo twagiye tunabivuga mu biganiro bitandukanye ubumanyi n'abatinyuka bakavuga ati bari asaba abanyarwanda n'abavantara yego kuko hari ibyaha bigomba gukurikirana ariko gufata abanyarwanda bose bari mu nshingano zitandukanye z'igihugu ukabashyira mu gatebo kamwe ubanza ari nabyo bishobora kuba bituma wenda aba banyarwanda bakomeza gukandamizwa kubera ko opozisiyo nayo ubwayo ifite ingufu ariko isa n'ifite ikintu kijyanye no kwereka leta iriho yuko byanze bikunze amaherezo nayo igomba kwisanga muri mageragere cyangwa se mu mashyamba ya Kongo cyangwa se mu bihugu bitandukanye bahunga nabo niva mu ngemo. Iki kintu rero anisitini mvuga nshaka ko tukigarukaho gatoya ariko nteganya mu biganiro minsi imbere ko tuzabigana kuko dufite ibiganiro byinshi wewe n'umwanya n'utubana muti ya dufiteganya kuzakora mu minsi imbere ariko n'iki kintu cyo kuba opposition ishobora kubitanga imbaraga mu bayobozi b'igihugu ugasanga wenda kuko batekereza ko nubundi ari cyo kintu bateganyirizwa kuzakorerwa mu minsi imbere nabo bagabikora gutyo bagafata ikemezo cyo kwica abaturage uko bishakira ari se iki kintu wakivugaho iki
bon ndakumva wowe uravuga uti nuko mu rusyo ujye kompani ngasini n'ubwo uti hari ibikorwa byiza wenda leta y'u Rwanda ikora twagombye natwe kujya tubona ko ari byiza tukabishima nibyo ariko nyeka ko icyo ushaka gusuninya cyane ari uko n'ibyiza leta y'u Rwanda ikora bishobora kuzasenyuka bisenywe nanone n'ibibi leta y'u Rwanda ikora kubera yuko wari utanze urugero rwa mituweli par exemple hari n'ibintu umuntu ashobora kubona wenda umuntu yitegereje neza ntabwo njya mbibona cyane kandi nta nubwo ari inshingano zanjye burya ubundi iyo uri muri opposition ibyiza kubishima wenda byaba byiza ariko wareka abari mu butegetsi bakabyishimira ubwabo ariko ntabwo ari twebwe tugomba kujya gushimagiza abantu ngo bakoze neza twebwe tureba ibitagenda tukabisaba ko babikosora ubwo ibyo twavuze ibyo tutavuze ni uko tuba tutabiganye ariko kandi icyo uvuga nacyo nicyo kuko hari igihe mu rugamba turimo turwana mu bintu byo gusaba impinduka natwe dushyiramo ubukana bukabije tukitwara uko tutagombye kwitwara ku buryo noneho nigupfuwe na twari kuzagira ku baturage nabo bazitwambura bakavuga bati bari abantu niba bakora ibintu ibi n'ibi barabuze icyo kintu cy'abavantara n'ibindi umuntu ajya abona abaturage bavuga bati si wowe uzana ibintu nk'ibyo ngibyo urumva twakujya inyuma icyo nacyo kirahari kirashoboka rero ngira ngo umuntu ashishoje yareba uburyo urugamba rugenda tutagiye kwisenyeraho nanone nibyo twubatse kuko umuturage agutegereje mu bintu byubaka ntabwo agutegereje mu bintu bisenya numva ari cyo warushatse kuvuga gusa uruhare rukomeye Benwa uruhare rukomeye ruri kuri Leta y'u Rwanda niyo ifite ubutegetsi ni nayo ifite inshingano kuko njyewe nitwa ko ndi muri opposition ndi no mu mahanga niyo nakwicecekera ntacyo byatwara umuturage niyo nasakuza natukana ntacyo byatwara umuturage ariko leta ni ukuvuga abantu bari ku butegetsi niyo nshaka kuvuga wenda leta n'ikindi bo iyo bitwaye nabi bigira ingaruka ku muturage niyo mpamvu tubatindaho cyane ari niyo mpamvu tuvuga nk'uko wari ubivuze nibareba nabi ibyo bubatse nibyubatswe mbere y'uko baza ko buriya hari ikintu abantu batabona n'uko iyo ugiye iyo witwaye nabi utuma hahaguruka amacumu menshi yo kugutera kandi iyo macumu menshi ahaguruka ntabwo hazaburira gufata malheureusement ngo inzovu zirwaniye haba ubwatsi abaturage nibo bagira ibibazo byinshi cyane niyo mpamvu rero leta y'u Rwanda ibyo tuyisaba kugira ngo ihindure imikorere kugira ngo yorohere abaturage kugira ngo yubahirize amategeko kugira ngo iretse kwibanda no kwiyenza ku baturanyi mu rwego rw'umpuzamahanga byose ubundi byagombye kugira ingaruka nziza ku baturage iyo bitabaye rero neza birabigaruka noneho na bya bindi n'uduke twiza yakoze tugasenyuka uko muri yarega kugira ngo se muri 94 igihugu n'icyari gitakaye mu muhanda kandi hari byinshi byakozwe kuri Repubulika ya mbere n'iyakabiri wenda hari ibitara hari byagumyeho n'ibintu nk'iyo ugiye ubona umuhanda ubona Stade Amahoro ubona televiziyo y'u Rwanda n'ubu biracyakora wenda barayidevelopye ariko hari ibintu byinshi by'ibikorwa by'amajyambere bikiriho kandi byubatswe kuri icyo gihe ariko kiriya gihe kubera ko habaye ibintu byo kujya kwirara mu baturage bakica kubera yuko habaye kureba hafi cyane ibintu byinshi hari ibizi byasenyutse simfe na bari bo muri FPR bavuga ko batangiye kuri zeru ariko ibintu byinshi byari byasubiye hasi kandi igihugu cyari kimeze neza vuba muri za 1990 nabariya rero bagombye kwitonda bakareba kuko byabaye kuba babanjirije nabo byababaho bakagenda bareba inyungu z'umuturanyi inyungu z'igihugu ari nabyo tujya tubwira abantu abangaba birirwa badutuka turi bigarasha turi iki iyo utabashije kureba ngo umuntu mutavuga rumwe umuzane mu itari hamwe muganire ku nyungu z'igihugu iyo mugiye mu mitsi ntimubura ikintu muhitana kandi habura umuturage sinzi niba mbishubije uko wabyifuzaga ariko numva arako navuga ho menwa
akoze cyane anise tubivuzeho neza ariko numva ko mu minsi iri imbere abantu bagomba kujya bagaragaza mu by'ukuri rimwe na rimwe ikintu cyo gukoma urusyo tugakoma n'ingasire nubwo atari twebwe tugomba kuvuga ibyiza biri ku butegetsi bw'u Rwanda ariko nanone nk'abanyarwanda rimwe na rimwe tugomba gusubira inyuma tukavuga tuti igihugu cyacu nahoze ndeba imipira irimo ibera mu gihugu cya Kameruni mu by'ukuri nubwo ntari mu Rwanda ariko mbonye ikipe yanjye y'igihugu cy'u Rwanda irimo ikina hariya nubwo ntari mu Rwanda ndamutse mpageze bakaba wenda bashobora kuba bangira nabi ariko ntibyambuza gufana ikipe yanjye y'igihugu cy'u Rwanda kubera gusa yuko ntavuga rumwe na Leta y'u Rwanda yatanze amatike yakoze ibikorwa runaka hejuru y'abariya bakinnyi icyo rero nshaka kugira ikintu numva natangaho umusanzu ku kintu kijyanye no gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda ngewe by'umwihariko nabwo ya Leta y'u Rwanda gushakisha ibintu byose bishoboka ikicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo igihugu cyacu kibashe gukira kuko ndimo ndibaza na titire y'ikiganiro cyacu niko ivuga ukuntu mu by'ukuri u Rwanda dushobora kururinda kuzagwa mu manga u Rwanda dushobora kururinda kuzahura n'ibibazo mu by'ukuri kuko ntabwo abanyarwanda baremewe guhora mu maraso abanyarwanda baremewe guhora biruka misozi abanyarwanda nabo ni abantu nk'abandi n'ibiremwa byaremwe nk'abandi barasobanukiwe bajya mu mashuri bakiga bagatsinda bafite ubushobozi bwose bwo kugira icyo bagiraho ikintu rero nsaba Leta y'u Rwanda kugira ngo igihugu cyacu mu by'ukuri cyo kugwa mu manga ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo begere abanyarwanda bashore ibitekerezo byabo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abantu bafite uburyo bwose bushoboka bwo kuvana urubyiruko rushomere rufite ibibazo mu mihanda ndatekereza uyu munsi nyabuna kubona ibikorwa bya Leta imigambi imwe ya Leta aho bavuga bati bibanza bidafite ba nyirabyo Leta izabyisubiza none se Leta ya FPR umuntu azaba yahunze igihugu cye asize isambuye kubera ubwo bayuko guwe agomba kwisubiza azabwira ati isambu yanyu kugira ngo mwisubije ndaje mu mfunge mu nyice aje kuba hahandi twarimo dutakambira tuhamagarira abanyarwanda ko bakwiye kwakurwa bakwiye gufungwa mu buryo bwemewe usibye ko hari n'abafungiwe ubusa mu by'ukuri icyo rero njyewe narangiza mvuga mpamagarira n'iyi Leta tubwira ku manywa na nijoro nuko igihugu cyacu umutungo wacyo n'abanyarwanda ntabwo umutungo w'igihugu cyacu ari abasirikare n'abapolisi oya umutungo w'igihugu cyacu ni abanyarwanda dufite abanyarwanda miliyoni nyinshi ziri hanze zifite ubushobozi nawe ni sitanga uri uyu munsi baramutse bahinduye ibintu nzi neza yuko wamanuka ugakora ibikorwa bikomeye muri kiriya gihugu cyacu by'iterambere kandi bigafasha abanyarwanda batandukanye uyu munsi banditse nanjye namanuka ngakora ibikorwa byanjye kandi bishobora gufasha urubyiruko nubwo atari rwose simvuze urubyiruko gusa n'abandi bose batandukanye iki kintu rero nicyo cyubatse ibihugu bitandukanye igihugu cya Israeli cyafashijwe na diaspora ibihugu bitandukanye byo muri Afurika nka za Ghana za Nigeria n'ahandi bararekura abana babo bakajya mu mahanga bakajya kwiga abashatse bakagumayo kuko bazi neza yuko bariya bana iyo bageze hanze bagakomereza bakabona nakazi amafaranga bakorera hari abaramanuka n'abakasubiza mu gihugu cyabo. Uyu munsi dufite urubyiruko rurimo ruva mu Rwanda ukagira ahangaha rugasaba ubuhunzi, rwamara kubona ubuhunzi tugatinya gusubira mu Rwanda. Ibi ni ibintu bigayitse, umutungo w'igihugu urimo urangira, urimo urapfa. Wajya kubona ukabona dufite perezida hirya nibaza rimwe na rimwe nkanatekereza nibwo dufite perezida muzima, wenda amateka azabitubwira mu minsi iri imbere, arajya kwamamaza za universite zo mu mahanga mu gihe minisitiri ushinzwe edukasiyo mu gihugu avuga ko abana barangiza amashuri ya primeri umuntu atazi gusoma no kwandika. Noneho n'aba bandi bashatse kubona buruse zo kubatwara hanze bishugurikiye, ugasanga leta iritambitse. Nishaka ko abo bantu mu by'ukuri babona buruse zitavuye muri leta. Turahamagarira leta y'u Rwanda kurinda u Rwanda kumanuka gushyirwa mu manga. Turahamagarira u Rwanda gukora ibishoboka byose bashakisha inzira ishoboka begera opozisiyo baganire nayo, kuko izakiza byinshi by'umwihariko ikibazo cya ekonomi gishobora kuzaba gikomeye mu minsi iri imbere, kuko n'abantu ubwabo barabyivugira na leta irabyibaza aho igihugu kizava, aho igihugu gishobora kuzava muri bwa buzima bw'imyenda. Ibyo twabonaga ngo convention center ngo hariya ngo hubatswe, ndagira ngo mbabwire ngo biriya mu imyaka byubatswe ni imyaka yo gusenywa. Gusenywa ni amasegonda, ariko kubyubaka ni imyaka. Aba banyarwanda rero mukomeza kuzirika mubuze amahoro, mufungire imiryango barababaye, nimutabare mu gukora ibishoboka byose mwegeye opposition. Niyo sosiyo ihari yo gukiza u Rwanda, iyi niyo yonyine, niwo mwanzuro wo gutabara igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuvugana n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda by'umwihariko abari mu Rwanda n'abari hanze. Nimutabikora gutyo rero komeze mufunga urubyiruko ngo nta kazi muzabonera za covid imeze ukuntu, nta mazi dufite ngo dufite inyanja, nta bundi butunzi dufite. Nubaje kuwa mu isambu yabashije kubona yuko harimo za kota, leta iraza igavugita ahantu naho ha leta. Leta yamaze guhindura abaturage yarabeskurutse byararangije, itegeko rivuga yuko ubutaka ari ubwa leta 99%, leta igasura inyuma igasoresha wa muturage ikamubwira ngo bwa butaka nubwo ari ubwacu ariko uramugusorera kuko ufiteho 1%. Fema leta nishakishe inzira zishoboka ivana igihugu cyacu aho kirimo gitemba, kuko turabibona. Ni nayo mpamvu leta irimo ikoresha imbaraga zose zishoboka kwica abantu urubozo ngo bo kuvuga bo gutekereza, ariko ntibizashoboka. Turanamagarira opozisiyo gukora ibishoboka byose kutumva yuko uri mu Rwanda agomba kuba umunyarwanda nkawe, kuko bariya ni abantu nabo bafite ubwoba, bafite impungenge. Ibyo wenda abantu bazagenda babiganiraho babigarukaho, ariko nubwo dushate gukoma urusyo tukibuka n'ingasire ku ruhande rwacu, turahamagara leta y'u Rwanda kwikubita agashyi. Aniseti udusoza, niba hari icyo wongeraho unasezera abadukurikiye, ijambo ni ryawe.
Murakoze muvandimwe Benoit. Mu kurangiza wenda nagira ngo ngira akantu mvuga tutakomojeho kandi mu gihe mbona tutagenda tutakavuze, nuko
yego
mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira icyumweru, ubwo ni ukuvuga ku itariki 15 zishyira 16, hari umuntu warashwe ahitwa Intunga mu karere ka Rwamagana. Hari umusore w'imyaka 22 araswa ngo kuko yari arimo gupakurura amakaro ku ikamyo yiba, yari umujura mbese muri rusange. Ni ibintu twabonye gatoya cyane, nta n'ubwo itangazamakuru ryo mu Rwanda ryabitinzeho, kuko ni akantu k'agaflash kanyuze ku kinyamakuru igihe, wenda agaflash ni akantu bashyiraho kugira ngo wenda baze kubidevelopa nyuma, ariko nyuma nta n'ubwo babidevelopa, sinzi niba batanakavanyeho nyuma, ariko iyo nkuru yarahise ako kantu karatambutse banavuga yuko hari umuyobozi w'akarere ka Rwamagana n'uzo ko yitwa ariko numva hari izina ry'abayisilamu afite avuga yuko nyine ngo ibyo bintu byabaye abihamya akavuga yuko nyine uwo musore w'imyaka 22 ngo yari arimo kwibomaka nshatse kubivugaho kuko bimaze gukabya ibintu byo kurasa abantu gutyo gusa bikarangira ntihagire inkurikizi kuko nagiye mbona abantu kenshi bavuga ku mbuga nkoranyambaga barasa umuntu nkuriya bakavuga ngo ngwe gushyikira umujura umujura iyo yibye agafatwa hari procedure inyuramo bamujyana mu bushinjacyaha bakakora idosiye ikajya mu rukiko akaburana bakamuhana ariko ntabwo bamurasa ibyo bintu bimaze gukabya kandi hari ahantu yarasiwe intunga ntabwo ari kure cyane y'inzige naho mu kwezi kwa munani harasiwe undi muntu ngo yitwa Ndimbati we ni akazina bari waramutaziriye Ndimbati yarashwe kubera yuko ngo yari yarenze ku mabwiriza ya covid atatahiye igihe baramurasa uriya we bamurashe bavuga ngo nagira ngo rero ako kantu no kugenda nakavuze kuko bimaze gukabya cyane abantu abapolisi bo mu Rwanda kurasa bibaba hafi kandi buri gihe barasa mu kicu aba numva deja nta nubwo ushobora kugira uri muri operation nka kuriya ngo urase umuntu udafite umuntu uguhaye amabwiriza swati ni umuntu wenda ugukuriye uri hafi aho ngaho muri za Rwamagana cyangwa se bikaba biturutse no muri polisi mu gihugu hejuru wenda baravuze bati umuntu uzagira gutya gutya mujye mumurasa nk'uko na Paul Kagame ubwo yigeze kuvuga ngo tuzayatorasa ku manywa y'ihangu icyo rero ni ikibazo izo bintu byo guhana gutanga ibihano extrajudiciaire bitanyuze mu nkiko kugira ngo wenda umuntu yasaba leta y'u Rwanda ko ibyo bintu babivanaho burundu kurenza hari abantu bavuga ngo bari bafunze bagiye gutoroka ukamurasa nturasa ukuguru ahubwo ukarasa mu cyico hari abo ngabo abajura ntabwo ari ukuvuga yuko nshyigikiye ubujura kuko uwo muntu niba arayiba amakaro umuntu yipakiriye amakaro kugira ngo ajye akubaka inzu ye ukajya kuyapakura ibyo ni bibi agomba kubihanirwa ariko ntabwo umuhana urasa bitanyuze no mu butabera ikindi rero kibazo gihari ni uko abantu babikora abapolisi ari uwo warasa umuntu inzige ari uwo warasheje ubundi intunga ntabwo turumva na gato wende byaje wende byo ni bishya benwa ujya wumva iyo habaye ibintu nk'iby'inanga kuko naho biraba kamema hari umupolisi we ushobora guhohotera umuturage ariko ikinyamakuru kibyanditse kirangiza kivuga kuvuga hari ankete itangiye gukorwa kugira ngo bazamenye uko byagenze koko mu Rwanda ho ni ankete ntayiba umuntu warashe Ndimbati ntabwo tuzi niba yakorewe ankete ikibazo rero ni ikibazo wenda nagira ngo ndangirizeho iki kiganiro kuko birababaje bimaze gukabya mpamagarira leta y'u Rwanda ukuntu kureba ukuntu yaca icyo kibazo burundu cyo kurasa abaturage niyo yaba ari umujura yewe niyo yaba ari umwicanyi niyo yaba ari umwicanyi mwavanyeho igihano cy'urupfu niyo yaba ari umwicanyi kandi niyo iki gihano cy'urupfu nacyo niyo cyaba kiriho agihabwa n'urukiko ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo arashe ngo agiye kurwanya ngo polisi ngo yaragiye gutoroka ngo yaragiye kugira uburema ibyo bintu mubihagarike ko biragahita cyane bisabye igihugu rega ni nayo mpamvu niyo nkuru yatambutse mu gihe akantu k'agafurashe gato cyane katambutse ariko ntabwo mwongeye kuyigarura kubera iki kubera ko namwe muzi ko bigahitse ntahagaritse ibyo bintu uwo musore w'imyaka 22 22 umuntu aba ari umugabo byinshi ariko abakiri na muto we afite igihe cyo kwikosora umufasha ukamujyana ahantu niba mujyana iwawa ubundi ni ikindi kibazo ariko kugira ngo nyice wanjyane iwawa niba mujyana iwawa niba mujyana ahandi ukamukosora ukamugurutsa ibyo wakoze n'ibibi ashobora no kuza akavamo umuntu uzagira igihugu akamaro kirenze ariko ntabwo kurasa ako kanya ibyo bintu nagira ngo wenda nsabe leta y'u Rwanda abayobozi inzego za polisi abayobozi b'inzego noneho mu rwego rwa politiki nibafata ibyemezo icyo kintu bakivaneho uko ni gisebo ni cyasha gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kumva ngo umuntu yarashwe hanyuma ikintu kimbabaza cyane nuko hari nabaza babishyigikira ukabona ba
numva ari ibintu bisanzwe normal guhingura bari umujura ngo kumurasa ntacyo ubona rwose ntakibazo ntago bimujije gusinzira
nubwo nako nagira ngo ndangirize Obenwa rero ubwo nsabye gusezera ariko nagira ngo mbanze mvuga ko ubundi rero reka ngushimire nshimira abari badukurikiye nshimire abo ku buhanga bw'ibyuma n'abazadukurikira nyuma bose ubwo turi kumwe mu kiganiro cyo mu cyumweru gitaha ubundi Imana ikomeze ibane namwe murakoze
cyane ari wowe muvandimwe ni seti koko kuri iyi ngingo nanze kukuvugiramo kuri iyi ngingo irebana n'ubwicanyi kandi mu by'ukuri ubwicanyi burangira nta kete izikozwe ni ibintu umuntu yavuga ko bifitanye isano na ya magambo ngo hari order iva handi hantu cyangwa se amabwiriza ava handi hantu y'ubwicanyi ibi nabyo ni ikindi kibazo gikomeye ariko icyo umuntu atananirwa kubivugaho nuko bari abasore baraswa ntabwo baraswa kubera yuko bagiye kurwanya leta oya leta y'u Rwanda hari igihe njya nibaza yuko abayo abayobozi bayo tekerereze yabo bajya batekereza yuko aka kanya iyo umuntu aryamye iyo umuntu abyutse iyo umuntu ari mu nzira hari abantu barimo bavuka hari abagiye kuvuka hari n'abazavuka tekereza ko hari igihe yibeshye ikatekereza yuko uko yinjiye mu gihugu we yasanzemo ari babandi bakirimo cyangwa se abo yinjijanye mu gihugu aribo banyarwanda ibona mu gihugu yewe bijya binyobera rimwe na rimwe nkajya ni ntekereza kuri leta yacu ikanyobera ari nayo mpamvu nibwira ko abategetsi benshi bari muri kiriya gihugu abenshi bashobora kuba bafite imyumvire ikomoka mu mabwiriza gusa y'ingando kurusha amabwiriza kurusha ibyo umuntu yize kurusha ikiremwa muntu kigomba kubana n'ikindi kuko hari ibintu nibaza aniseti umaze kuvuga kuri iki kintu cyo kurasa undi kurasa gufungura imbunda ukakora mu mbarutu karasa umuntu akikubita hasi umuryango ukaza ugaterura bikarangira gutyo amategeko y'ishyamba inyamaswa nizo zifite uburenganzira n'intare ikirukankana inkindi ikayifata ikayica ikayirya yarangiza inyamaswa ibisigaje izindi nazo zikazikarya nibaza ubuzima abanyarwanda vurema ukuntu bagomba kuviva mu buzima nk'ubu ngubu bikanyobera ariko noneho ngarutse kuri cya kintu ni seti nari ndimo mvuga kirebana n'uko umuntu avuka wenda leta ntimenye ko hari ayavutse umuntu umuntu akagize ukwezi umwaka leta ntimenye ko hari imyiri azagije umwaka ndabivugira iyihe mpamvu ndabivugira yuko u Rwanda amaboko agomba kurwubaka no kuruteza imbere n'ay'abanyarwanda ariko hari ikibazo cy'uko n'abanyarwanda bakenera ya leta kugira ngo ibashe kubafasha kugera kuri ya majyambere rwa rubyiruko rwifuza bariya abana rero wumva baraswa ntabwo barwanya leta ahubwo hari ikibazo cy'ubushomeri mu giturage hirya no hino abantu babaye mu mijyi korona ejo bundi babirukana basubira mu byaro abantu barangiza amashuri ya leta yashyizweho yitwa 9 barangiza bakabura akazi n'abafite amashuri bize kure na hirya no hino bize neza barabura akazi ikamyo rero igaturuka ruguru iriya ngo ndavuga muri Rwamagana we rivuye Rusumo umuturage akabona imari irahise icyo agomba gukora ngo ati kanurire nyuma nurevanemo ibyo ngurisha ngura agapataro cyangwa njye mu rwagwa cyangwa nanyemere nk'abandi biriya rero ni seti wumva bavuga ngo barashe umujura n'amabwiriza akomoka ku bantu bagasana Emmanuel uriya bita Rurayi badafite roho mutagatifu bafite umutima ku kinyamaswa wo kutareba kutanatekereza bakugize guverineri aho watekereje ikintu kigomba kuzamura urubyiruko muri mu ntara uyoboye utanze amabwiriza yuko urubyiruko rwishora mu bijyi mu biyobyabwenge mu kwiba baburasa uribaza icyo kintu ibi rero nibyo twavugaga mu masaha yashize cyangwa se mu mwanya ushize ko leta y'u Rwanda nidakora ibishoboka byose tabare irebe ikintu cyateza igihugu imbere aba bana barimo bavuka ahandi bashobora kubona akazi ibihugu biduturanye wenda bishobora kuba binatanga utuzi dutandukanye hamwe nta mitekano ihari ahandi imipaka irafunze ahandi bashobora kutwakira kandi abanyarwanda barabyara ku manywa n'ijoro n'abavutse bari mu gihugu mwazanye nabo nta kazi bafite ibiro byo kuvuga ngo murabarasa turabyamagana ariko mutekereza ko igiye kugera ahubwo na za mbunda polisi ibarasisha abanyarwanda bakazibambura bakarasa na polisi bakana rasa nabo ba guverineri ibintu bigacika sisi niba leta ijya ibitekereza ibi bintu niyo mpamvu rero twavugaga ngo nihashakishwe inzira turabyamaganye nibyo ariko se Kagame arafata umuntu nka Gasana uriya Gasana Emmanuel ni umuntu umeze nk'ikintu kiri aho ngaho gusa n'uhamutse kwa mukanga kirukanga shebuja na mukanga kirukanga nta bwenge afite nta muntu w'umurimo ntabwo umuntu w'umurimo Gasana Emmanuel ntabwo umurimo rwose arabizi nawe ni badani mnyuza bariye barabanye bafite ukuntu babaye ukuntu ntabwo umuntu nta Kagame nawe yabafashe gutyo mugende mujye kuyobora ariko muyoboruko ibikoko barica abanyarwanda uko bishaki ba abanyarwanda rero umuntu agashingura umuntu we ku mudugudu runaka iyo makuru akagera ahantu hose abaturage bakababara kubera umuntu wabo wishwe wenda uwo mwana yananiwe kwiga kubera yuko abuze minerivare uramunyuza amakamyo yuzuye ibitoki yuzuye umuceri kandi ashonje itari wiguye gushaka igisubizo apana kwica abaturage ariko rero nimukomeza no kubikora amategeko azabibabaza usibye ko nge ntabifuriza kuba barasa kuba bice kuko kwica ntabwo ari umuti wakoze cyane rero umuvandimwe Anicete niba kuko washoje nta kindi ufite cyo kongeraho ndagushimiye cyane by'umwihariko ku mwanya wawe nanone wawigubiye kugira ngo tubashe kugeza ku banyarwanda makuru nk'aya ngaya kandi twamagane ku mugaragaro ibikorwa bibi bya leta y'u Rwanda buri kintu kigiye kica ibintu byinshi no muri genocide yabaye mu Rwanda nuko abantu bananiwe kwamagana bino bintu byashobora kwamagana nibura ku muntu umwe kwashobora gukiza nibura batanu uyu munsi bakaba bariho ariko abantu bakarebera abantu bakicecekera twebwe rero twahisemo kuba abanzi b'u Rwanda kwamagana ibyo bintu ariko tukaba tuzi ko leta irabyumva irabikurikira niyo batabiretse ariko hari icyo bihinduraho nibura mu buzima rusange bw'abaturage duhamagara abaturage nabo gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe uburyo bagomba kwibohora baciye mu nzira zifatika z'ibitekerezo zo kwisobanura kurusha gukoresha imbaraga zidasanzwe ndagushimiye rero Anicete ndashimira bagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma badufashije kugira ngo amajwi yacu abashe kugera hirya hose hashoboka ndashimira abadukurikiye bagiye baduha ibitekerezo baduce kuri za telefone zacu tugendana ndashimira n'abazadukurikira bagatanga ibitekerezo byacu bakaduha ibitekerezo byabo kugira ngo tunonosore imikorere yacu murakoze cyane uko mwari mu byumva ni jyewe Umuhoza Benoit warufatanyije na mugenzi wanjye Anicete Karenge ikiganiro n'urwa tubyaye ahasigaye turababwira ngo nakagaruka.
Thank you.